Put up a party sister right now. Yeah, he's in the building. The lion. Go. It's girl. You know how we do it. Let's party. Party.
On the beat.
Najiona kama niko mbugani. Mina saka saka. Wengine weusi, wengine weupe. Wana waka waka. Wengine walefu, wengine wafupi. Wana melemeta. Sitaki kuona watu wanazima. Mana mishafika.
Tajili, shafika. Kula bata, wakika. Hizo bili, talipa. Ilibata, matata. Tajili, shafika. Kula bata, wakika. Hizo bili, talipa. Ilibata, matata.
Leo tuenjoy. Na kesha sisi mabu. Leo tuenjoy. Na kesha sisi
demo yupi aje acheze na nyani zele mejipata ndani mamluki
leo
hani leo kivumbi
leo
wakubwa mshtuki
leo
tunacheza kiufundi
leo
wakupenda na wazushi
leo
ndani na wana bugi
leo
hakuna muda wa kurudi
leo
paka tuwe maututi majani kidogo na wine hater namna gani sivoni kwenye line na kula rasi utani maisha njasi ya tamani
na kesha sisi.